ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngengusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Ngicabanga ukuthi sonke sesike saba nasi isimo sokulungisa utho ocingweni. Kungaba ukuthi sinenkulumo nalo ngalena ngendaba kabasingcwabisane, ukukhokhela isitolo, noma indaba kagesi, noma ikuphi okunye. Kodwa kuba ukuthi amagama ethu, inkulumo yethu iyagejana nalo muntu ongalena, o-switchboard, uma ngingasho kanjalo. Kahle hle, ey'khathini eziningi kusuke ngalona icala lalo obamba ucingo, kodwa imiqathango yenkampani asebenza ngaphansi kwayo futhi qede bayenza base beyibiyela kwi-system ukuze engakwazi ukwenza okunye, kodwa konke akwenza kuphela kube ngokuthi ikhompyutha imtshela ukuthi. Uthi ma ucabanga le nto edala sidideke siphatheke kabi ukwehluleka ukulungiswa kodaba lwethu, kusuke kungenxa ukuthi sinomqondo othi one size fits all, size owodwa qono mobile. Kwesinye isikhathi esuke nathi sikufundisiwe yiyo le nkampani kumbe lo mnyango esocinga nayo ukulungisa esibhekene nakho, kube yiyona kumbe yona le nkampani ibiyifaka lowo mqondo kithi ukuthi one size fits all. Kodwa futhi asethembeke, ngakuba akuyona yini indlela le esiphatha ngayo abeza kithi nabasondela kithi, sifuna ukwenza ndlelanye kubantu bonke, nakuba iindaba zabo kumbe ama cases abo engafani. Kangaka ufuna ukuba omunye umuntu abuke izinto ngendlela yakho futhi ucikeke uma bengayiboni ngeyakho, ungasho? Amaphuzu aqondile ngalokho ilawa. UNkulunkulu wasidala ngokuhlukahlukene sonke ngamunye, sibuka izinto ngamehla ahlukahlukene. Ngiyazi, siyazi ukuthi kunjalo ngokwengqondo, kodwa uma sesibhena obunjalo bokwenzeka kwakho kuyasambathekisa. KwabaseRoma 12:4-6, ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke ayinamsebenzi munye. Kanjalo, thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye nesomunye. Sinezipho zomusa ezihlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo, uma singesokuprofetha, asiprofete ngesilinganiso sokukholwa. Ngiyacela, ungacikwa ngabantu ngoba nakhu behlukile kuwena. Emva kwakho konke, indlala yeNkulunkulu ahlele ngayo, futhi sonke singxenye yomunye nomunye.
Ukuyithola devotion afresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.